Siyabonga sibingelele nathi abantu bakithi baphuma baphelela ehipro theater baphinda bajabula kakhulu ukuthi babone umdala uSkhosana for the very first time. So hayi yonke into yahamba kahle, siyabonga, sizibonga nje, sizibonga kakhulu. Sibhizi manje siya prepare ngoba this coming Saturday sinomcimbi futhi uyaqhubeka icholo yokucelebrate i-birthday kamdala uMartin. So we choose a Chinese and then on Sunday, second visa and got me. Abantu bebephume ukuzosupporta kodwa-ke engicabanga ukuthi bebefuna ukukubona kakhulu kakhulu ngomdala uSkhosana.
Zalezela amanga phasi komnyaka.
So ngicabanga ukuthi ukungena kwaSkhosana esitejini kuye kwahlokomisa inkundla kakhulu. Kwajikela izimali, wabutha iSkhosana, wagcwalisa izikhwama. Lakhona usibuthi umdala ntintintinti ngamarandi ezindlini. Urayi uyahamba ekhaya, umamthembu afike abobotheke naye kube kuhle. Mina nomdala hayi kade sikhona, kade sihamba vele bayawazi umsebenzi wethu. Umuntu osejahe ukubuyela ekhaya ngoSkhosana, thina hanti vele sijwayele ukuba zinjiko. Kodwa-ke hhayi muvukele izayo sesiqedile umsebenzi, hhayi ziyobotshwa sibuyele komrejisi
ezweni lenkaba. Siyobona ukuthi amashoyi abodisemba athini. Siyosebenza njengoba thina sibhenze khona.
Ngiyabonga bahlonipheki lonke elangiholayo umnyaka ophelileyo, ngizobonga umkhuzi zangikhaya ogadeni umfana wesikosini uMartin, ngizobonga unjani omdimba umsebenzawenza ngihlabela lonke bakithi. Ujesu mangikhuza uyahlonipha dala ngeke. Ujesu mangikhuza uyalalela dala ngeke. Hey, 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 hey